mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anaongeaga na God ni mtume? Ambiwe na jaribu tena na sijai ni fail. Hata ya na John Makers sana source delay. Na kama niko na makosa mingi John same. Mshow ya pekendo anaweza come through to all my needs. Na manze nomba ni kutanishe na watu real. Mziki nilipe na ni overload na madeals. Pia mina day kukua leader kwa easy streets. Na skateme nitoa mbali iyo najua. Mine sabu baraka hata ya kuona jua. Na vile squeezy joko mic mina washtua. Aka mara ingine tu moja ya kukua shua. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. God na line gani? Sunpe namba ke ni mcall ama ni funny. Misikia wakibonga gagiz giz na majirani. Mamore woni chocha shekina choma ubani. Hey, hello God, number ni get. Heri atenge kwa raisi kukupata kama net. Junko na ngori nyingi zenye nadai kurepent. Kuna ile time nilikutoka na na regret. Please, Lord of his mercy. Nimesafa sana sahi hata nipe nafasi. Life iwe nyororo juu sahi mwendo ni wakasi. Na ntabadilisha manze ntachakuwa mnasi. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ha, cause he has to come today. Ni nani anajua God ni mtume? Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Ni nani anajua God?